Chobo manya ndi mulavu, ndi mulavu. Chobo manya ndi mulavu, omukwano gunyize baby, jange notasi. Omukwano gunyize baby, jange notasi. Nayo ba wankolaji, dala mukwano ba wankolaji. Nebuza wampachi, obakwe wampachi. Sibanga chempulira, dalanga na wachifiringa. Sibanga chempulira, nawe chowulira. Omukwano kundeserezi, omukwano kundibubi. Nobungo kwe chanze chanze, sijabu feelinga. Ndimulavu, chobo manya ndimulavu. Ndimulavu, chobo manya ndimulavu. Omukwano kunyize baby, jange notasi. Omukwano kunyize baby, jange notasi. Omukwano kumpokera kunyuma, chava kulokela. Omukwano kumpokera gwadala, chava kulondola. Wajoje jembera, tukwasaga nyembera. Janguko jembera, osoti ngembera. Omukwano kwampunza uza, kulinye kutuse kubongo. Tobanga wanungalunga, kubanza sichete kila. Baby, ndimulavu, chobo manya ndimulavu. Manya ndi mulavu, omukwano kunyize baby, jange notasi. Omukwano kunyize baby, jange notasi. Nayo ba wankolaji, dala mukwano ba wankolaji. Nebuza wampachi, obakwe wampachi. Tweyagale paka kuulira bubi, paka kuulira bubi. Tweyagale paka kuulira bubi, paka kuulira bubi. Chobo manya wankulira bulungi, wankulira bulungi. Benkulaba nze mpulira bulungi, mpulira bulungi. Ndimulavu, chobo manya ndimulavu. Ndimulavu, chobo manya ndimulavu. Chokala, ndimulavu, chokala, omukwano kunyize baby.